kills on the track.
Ndio mtoto wa mafiga aka Tazam, mkija kama unit mimi ndio kwanza. Wavunja nazi hoi, sisi tuko rada, wanyama vichwa chini, baba ya utaza.
Kipenzi cha mitaa, wananita master, kwenye trap, kwenye chorus, kote na wa master. Soni mshindani nani ambayo shindi vitani, of course I believe in a player. And I'm a chosen one, I'm a chosen one, I'm a chosen one.
Tazam, like Tazam, Tazam, like Tazam. Tuzo piga chin cheki, wanajipa uking. Koko waina wa overdose, wanansingiziaga na force.
Singeweza peke yangu kuwa pale,
na mshukuru mono twist na dozen.
Paka leo nakota na mita ina nilinda, siasa yao ya nyota kilindogu wa ishini. Sio ni mshindani nani tisa, ni mshindi vitani. Musa believe.